nabanyabo okunyoma ennyo tukuveeko boda boda zituyamba
ye boda boda zikola omulimu
baana banyabo ebyali byogerwa kulimba boda boda zituyamba
ye boda boda zigasa abantu
baana banyabo ebyali byogerwa kulimba gali mu fitina wamma
ye bagala okubatuma emirimu
boda boda yasooka ku nsalo emalaba terudde na wano nejja
ye terudde na wano netuuka
awo bantu ba mukaso nnyo sandi kyagadde boogerweko bamba wejjere wamma tetwandiyinzisa za kapyata boda boda kale zatuyambira ddala faabana
¡Gracias!